Fuego,
hey.
Fuego.
Welcome to the fire department.
The seductive one up.
Deep. Check my.
Remember where you come from. Zambian music proper. Let us see all.
Balangi.
Olofi matako.
Balangi.
Olofi matako.
Balangi.
Nga ukwani sa kunyanga nyama mipenda.
Tako ni tako.
Ben.
No chibuku, no peace mutoloshi every time I look. I'm sliding in your DM, I like what I see. Pochaya kaloshon ya my fantasy. Size don't matter, as long as I nyanganya. Tandala I see it vis-a-vis baby vwambana. Let's go head to head, monga chabeni mabandana. Guess what I'll give you, ngati kweni choka nkoka banana. Baby your booty, that's your superpower. Ngakufa kekumukaka wakatako masawa. Fashion note sana, ncha picture Beyonce. Focus in the backside, ndiye kuli voice.
Balange, tulange, filange.
Nga ukwani sa kunyanga nyama mipenda.
Yako ni chako.
Don't tease me, abano benda bafinina. I burn like a fire, catch a fire, kule tutuma. Gato abafueka fueko kwe kukabo kui pibire. Nisango sheka sheko, fwile waya watapiri. Labanda popole seka, ngana wamba kuku sowe lako. Swena seki, cheki pepi kwamba kui pene. Na kalumba feni, nebo baimbile bode basini. Fondedi sesha, leli lati wana marry me. Tangi shendo pomu fola boss kabili. No type ya bakulu mulika, mokwiza kabili.
Yako ni chako.
Olo ipisike mchitenge, ise ma expert timaona.
Yako ni chako.
Bena bakonda fiki, bena ngo slimu. Batine kaleza, I don't mind.
Yako ni chako.
Ben, yeah, ben.
Inga kusali seku even tie mami bende paka upange na seven. Magai gai gelo muleke na vine. Ngati afu na adiamfunuke monga malegen.
Yako ni chako.
Ivos tiza kachinjapo. As long as viripa tupipako. Chako ni chako. Uwauze na wanzako. Beauty iri kutaa.
Yako ni chako.
Weza ukare na small. Chako no biki baby.
You should just know how to twerk it.
Twerk. Kuziba chape moe jombela. Uzaona bagai tiba wazambo kurwi. Nikuziba cha moe nyanga nisila. Kweke nishikwa sila hapo. Wabate ngani keki. Olo wakuseka tiyako ni ya feki. So what?
Wela ukale na jako.
Balange.
Olo mtuma jako.
Tulange.
Olo mtima jako.
Filange.
Nga ukwani sa kunyanga nyama mipenda.
Jako ni jako.
Zambian music proverbs.co.